chombo tufu sibyangu buli gwafuna ne bamwogerera mundagirire omutufu azalwa wa zono sija muta sija mutono atuba ne wosala wokunzita era nzita naye manyi kimu nti yasinga obulungi abasigadde tondetera kano ke kasawo mwentereka masanyu gange n'obulamu bwange ebyamapezi yasinga okubimanya abasigadde tumbulira ne bwonkwata nosula mu nyanja ey'omungi sijja muta era nfanaye Ono nebo musige tosi ya tunulengezi kenze sija muta Abantu bakulomba manyi nyo enkola zamwe munyumira nyebyo nonese Nyweza nyweza boba wafuna kuyagara Mukwano vakuwe bigambo kabogere Webala genti tobi ulina oh, oh, oh. Kabala sane, kabala sano kubalu mia mwongere kwe ya gara
Manichimuti ya singa uungi Abasiga netone tera Nekeka sawa mitere kama sanyo gange Nogula mwange Ebya mapazi ya singa kuimane Abasiga netomulira
The New Eagles.
Kakuwe kusula mubukunta, then siri siri ziwulila. No matter what they say. I don't give a damn. Oh, no matter what they think, I will love you forever. Jogera na mtima kwange, baby siga desi viulinga. Nze kurange ngeze nono mwana, kubaya singa yobulunji. Etilala empisa zenzi sinye, mwena aba siga dewa